Beat Records material, baby.
Can't make it on the beat.
You got me losing my mind. Kiranukatoka swazi pako shwani yeye. Vuruga mani kwenye flow watu yeye. Chetuka chetuka wasimamishe tete. Amsh. Ama boga finis. Tikiti maji, tizi zipo tayari. Mati debe walaji, ukosomesha kipaji. Kukata fungu, ama soundi mtaji. Come on, alo tingish.
Nikikuona na pweta, jasho lanitoka, moyo nanidunda, baby. Najiona mateka, kusema naogopa, moyo nanidunda, heavy.
Hey, boy, come near, onja flavor za mia. So kwa kupania, kakwa kutulia. Kausha tambia, kisha weka njia. Kiuno chako bambia, haters wana nyapia.
Maboga finis, tikiti match. Hizi zipo tayari, mati debe walaji. Ukosomesha kipaji, kukata fungu. Ama soundi mtaji.
Here go girl.
Come on, alo tingish. Come on, alo tingish. Ama boga finesse, tikiti maji. Hizi zipo tayari, mati bebe walaji. Ukosomesha kipaji, kukata fungu. Ama soundi mtaji.
Here go girl.
Come on, alo tingish.
Chetuka, wasimamishe dede. Damsh.
Chetuka,
wasimamishe dede. Damsh. Them bad girls.
Come on, alo tingish. Come on, alo tingish. Come on, alo tingish. Come on, alo. Come on, alo.